suga dogo. Alright. Ah. Kare ya mine space avanta by three.
Avanta by three.
Ah. Yeah. Kabash. Yabona sekulethi manje sokudlala i-generation.
It's 8 p.m.
Ofia sangithanda ugamba ngiyi-one namanje ngiphethe umoshishi.
Sumoshilenda.
Maku left idudla.
Idudla.
Maku right. Ikare ya mine space abantu abayi 3.
Ofia si. Imi holethi ingosi.
Yabona sekulethi manje sokudlala i-generation.
It's 8 p.m.
Ofia sangithanda ugamba ngiyi-one namanje ngiphethe umoshishi.
Sumoshilenda.
Maku left idudla.
Idudla.
Maku right. Ikare ya mine space abantu abayi 3.
Ofia si. Imi holethi ingosi.
Simpi Jesus. Bala champas.
Champas.
Bona fanda.
Fanda.
Space, I'm on the bike, three.
Obviously,
Jesus.
Bala champas.